bathethelela bonke abasonayo. Noma ngabe basenzani, hlisa umoya wakho phezulu abantwana bakho, vula izandla zakho, vula imiqondo yabo, shintsha ukwenza kwabo xolo. Bayaludinga ukholo, bayaludinga ukhona. Ungabasiza inkolo, ingabasiza isono, siyabasinda. Ukona kuyababiza isondo, lisangajika izono, isangageza izono, isangahlaza ihlaza, lisangavala inhlanhla, isangavela. Ngena kubona moya, ubakhuthaze, ubakhumbuze, siphinda kanye nakulo mhlaba. Waluza kanye, uhlala uyisola, ama uyisola, uyasohola, uyakhonola. Kushintsha umqondo, siyalingeka, siyabhideka, siphumelele noma siluze. Thambolini kula magrubu asala khona, le mfantweni angaphakathi, amanye ashona. Kuyoze kulunge nangakini, liyoze linethe nangakini. Duduzeka mama wakhe, ntombi endala ihlale ikhali, phila njalo ngokubalisa, nasi isibane
ngiyakhalisa.
Ngikhala njalo ngiyabalisa, umthathelini sangifundise, sangikhulise, sangiqinisa. Mangenzeka ungambuyisa, bengizamdinga siphinde siphile. Okwenzekile bekudaliwe, intando yakhe iyangichilaza. Nginokukudansa ngiphinde ngixole, nginokukujaja ngiphinde ngikhohle. Bengekhona nokokuqala, inkohlomane isondezile. Bengisancela, bengisacela, wathi ukudima ngathi kuhleka. Siphithiphithi, ngingalindele mthokozisi wangidumaza. Ngingakapholi nabanceba, isilonda saya sathi ukubhipha. Umshana wami zange mbone, intwana yami ayibona ithule. Yazi ihluzi izilodwa, thuma mina bakumdali, ngizokhuluma namasosha. Vikizona hlazo sijobe imeqo everyday, impila irabu siphila ukufa, siyakhuleka lukhu shintsho kuphela ithembu, wena ithembu. Bathi ungcwele wena wedwa, ringa nabo abantu bakho. Ngena kubona ubakhulise, ubakhuphule, ubakhulule. Isona sikhathi sekufanele, kuyadingeka. Ubakhumbuze, ubakhuthaze, ubaqinise ngalukholo. Noma ikhono bakhulule, bayibonele ngalukholo. Sekufanele siyashoneza, sicela uxolo. Noma ithuba nozithuna, noma isithunywa ungasithumela, noma izaza empumalanga.
Le regili tieting a givo i vesilla. Le regili matate wanga parella. Ragisa nyaga zilla.
Le regili ritieting a gi